Mokgatlo wa Democratic Alliance Mabitso a phofung o ipiletsa hore ho be le diphetoho tsa ditjhelete tsa ditekanyetso tsa masepala tsa selemo se fetileng moo dimiliyone tse R17 di sebedisitsweng ho patala basebeletsi empa baahi ba sotleha ke ditshebeletso tsa mantlha tse jwalo ka metsi, motlakase le ditsela. Mokgatlo wa Democratic Alliance o tla etsa bonnete ba hore masepala wa lehae o sebedisa tjhelete ya setjhaba ka toka ho tlisa ditshebeletso setjhabeng.